Kadende Music Promotion.
Umapimba
Zinzu Puerto Rico Santiago Kumaro Ala ndenga 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 mama
Sini matia upuba ine Sini matia upuba wako ine Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe Sini matia upuba ine Sini matia upuba wako ine Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
Upuwa sini kudia kareza yeah. Ufuiti jela sikareza ah. Mulungu ni watu tonze Je alipasa na hivi vonse Nangawa ichikala chikunyonga Nikape ura chikala chikunyonga We keep it moving Ekali mulungu ni watu tonze ah. Abuye njali selikone Kutiwa mbele na soni Nekani nisije wazanga Kana vuchika wazanga Usaesa kulanga na mbuyo Nyeka nukukwile kumbuyo Lafi tukala kamozi Leta kamova kamozi
Sini matia upuba ine Sini matia upuba wako ine
Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
Sini matia upuba ine Sini matia upuba wako ine
Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
We can do lali mbinda pelela Ndi mundu fempa yoku salula Nga fya pula moivi nga banuna Kukula nga filabu panuna Epo ule telefoni ashi Tapali pona ngubonasi Kwa wamu pepi nga venasi After this you need asi Ivi peni chita nebitundulu Bebe waona po mungulu Bebe wa jela ine ni shansha Waganiza mongani na panda hey, Ni fotokoza, ni vichosha Ni fotokoza Hey ale Kale kale ale Chizuzei na muwe
Sini matia upuba ine Sini matia upuba wako ine
Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
Sini matia upuba wako ine
Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
Nangawai umangala ukuia Munga jiwe wamene unipasa Mulungu je anipasa Ninareka kugona pampasa Ukaona na wama wakuia Ukaona vawama wakuia Madamu vala kuna kamini Kuchiba nyonge banepa
Nina futi kama ninge ine Let me enjoy season yanga ine Nigari moyo ine
Ine Ine maja
Maja upuba wako ine Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
Sini maja upuba ine
Sini matia upuba wako ine Ukaona na popoka wapia Ukaona na beula wapia Ukaona na salula wapia Aiwe
DJ Milo DJ Shipwe Shipwe DJ Madibolo DJ Soft Ha Kinga bosi ya betting people Karangali ringa chizwe Tolega Epa Epa Zuta Eyo Zebi Dutch
It's Mount Media Records Imachitika
Oh yeah
Kadende Music Promotions
Zebu on the track